sakirabe kedibe min juuti on sanne heedade heejuuji amen do studio tamani wattu mo jiddon o yottike mi wondi do hande Oumar Waygalo Oumar hono nyallirda
mere selli basu foda cc
ko jogada sakirabe amen hande le basaw
so watti jungalle sakko so sembe kabaruuji di anni ali cc wattu jono ko heewi e sukabe hono be fay fayru torri le nokkule daran gonde fojjinde ko he muuden ka dogotore en biibe ngattana ko he mabbe hakkile so neddo sele wiide fojjinan hoore muudu kutte ju goddi ka sana wayottare cellal muudu en kala on kabaru kawtal ko timmile nokkuno dirteedo segu bobo be ngattor kawtal muude fa biuto kambe do be kan wattire koyde mabbe yalla jam e dejeran hewtele nokko ngaren timminiren birki sembe caldi
wagal hono kultidal sembe kabaruji di ko heewi yimbe hande ka fu ana fojjinde hoore muudu
a wo fay fe ali cisse wattu jono ko heewi sukabe fu so bammi fa be kebi belle godde antono be biya sinabe pojjina ko he mabbe wiama do so jomu selay sinde sina gollo o do golle wakkatiji kutte ko nayri bangal cellal an wa yottare jomu fa kebe famtar kebben Mamadou Samaseko
so hakle yorabe yo yalla hedorade cellal wobbe kay do sabi ana yago no wurrini kanu dum lati fuf ko burata nafude o hebde sultere e le caldi mudum jabude ko woni no holitri e do jokolobe
mimine hakina nyam dan do kulleji didi go mudum yalla hebe cellal didbe mudum yalla cellina parti tedda san mide nyama kle tatli nyol man gam ni tekino kulleji nyama min yogabe do ana wada dun sabe cellal mu'e
so no do bami anni ya fojude dum yata fe ciagal kudde yogaji e wi kambe dunke en cellal fodde fudde dun ana hani jomu anda hakika no wurri e wi mabbe sabe murade fojude no yawiri yata fe ciagal kuteji do cellal kedana kola sise o dogotoro
quelqu'un qui a ça
netto mo semamu yata kiloji temdere ana tidi o jippo yafa kiloji cefane jeddi ma kiloji cefane jetti le lebbiti tan so wi da buita nyawduma sanne ana wana ter sa hewtine jomu jaati torraji goddi kazin sabi wala hono ko wowda ga sela sedani wadirte soni wida harbanu dun waay timune semema jaati ma nato sabi hewtine ma torraji nyablaji en nanan mudum
e wi dogotro be murade so fuujude wana fe hunde bonde ko buri tan yo heddorade cellal
dana sukabe jokol be le tewtugol jan e deere le leedi malili don sisile batu gaddo yontere bettinde segu
a wo fay fe galdo kawtal baldidi be kolitide fedde sukabe jokol be bobobe wombe to segu to kanyen no ko ni faana mudu fa dewto yalla hono jam e dejjara hani wartir le o do nokku wakane ma ngada no ngal do kawtal de duyama yambereji kewdi be ngai tonno fa ke ben famtar ke den sitan sidibe
ngal kawtal arandra ko dogoto de kabaru fina tawa e yambere ana nato sab jamare fu kawta jantida yalla honon jam e dejjara hebirte lewi alphonse dakou kango horaje fedde walle sugabe bobobe jiabe le lamu segu sugabe ana hani fetude e fina tawa yalla jam e dejjara habbe hakkun bibbe malif
l'organisation lanning wol yewtere fina tawa o dan lata sabab hawrintinde yimbe jam e cellal fa jam tabita e leydi ndi
asigu
nyalana arandre nde yembere kulleji hewdi kalama do kabar fina tawa kan hono e jien e dejjer hebirte hakkune sugabe jokolbe eli wakkuni kan yo neddo goto darnido ngal kortal
la culture
fina tawa ana hawrina yimbe ana rewdira yimbe ana lata sababu yimbe fu andondira fa jam tabita do leydi meden ndi ngarten e fina tawaji
silie le malien
le nde yembere firde balon kan kulleji kewdi wadama to jamara nde dum ko mohammed cisse hebini sijo tamani dude segu
jango ba efm kanga ba kan yinga holiti wiide hebay busungaji mu en ila lewru mars betin
a wofa fe ali cisse wombe le fedde ayam wombe tombe be bibe do sukabe jangobe yellan lato musengabe joni won lebbi be kebay ton busungaji mabbe wobbe anton du fa handal keddi ton kebay fe yade vacances no be kolitiri wiide fa kebe famtar kedda mo kanko no dette amadou kulbali yo kanko woni jokko fedde ayam lami do dun le no kuno dette kanga ba ko mo sifi do hen
on kono pa du vient le
mi anda hoto tidal o yuri e koltimi wiide o tidal won le region o fu sukabe lekol hewbe goni le IFM handen be bawa dillude won jurube koro nara duansa fa yottaade gawo tateji fu mali wala fu ko be jogi fay passi mabbe be ngala fa mbirfito gelle mabbe
village respectif
ko nodduden fa lando den lambe kol gondo to o wala fu ko mi kebi do hen dun nabata en yawtere amen mini mag wagal hono no koltirda fa hande le sembe kabaruji di tidal gondo lindi hande o ka sukabe jangobe jande do doore kan endu ana wondi matu de dun beedugol cogu passe kan essence fa yottaade nyanduji di ka ana tidan be sanne hande
a wo fay fi ali cisse kambe sukabe jangobe jande do do wure de be kolitidi do e be kuli fati dun yotto hono jababuji examen ngaji mabbe di so bami fa be ngadi dun fa kebe famtar kedde sitan sidibe
samajan kulwali kan yo suka goto jango le universite kabala on e jiwa dene entretien Diane Marseille le wima ko ngabugol ciogu transport handen natike sabe hetinbe torraji mawdi de yaha fito mebbe o university o holliti Moussa Kadi wattede transport ana tiide handen sanne
yaltugol yafira sugabe jangobbe misali joni iwde quartier a Marseille warde kabala teme didi sada yaha e kanyi sada warta
ciagal yentugo ciogu transport o holliti kasin hebde fego nyamte ana tiide le nyalada handen
aranem de mbay sodde nyamdu ko debbe ana harna min ka hande wana non sa didi nyamde fa kara sana cioda ko temdere nakko buri dun
ngabugal ciogu nyamirika essence natike torraji mawdi do be sugabe jangobe jande dowure be holliti du ana wa natata sabe hewde be torraji mawdi hikka lewi samajan kulubali bena buri ujnyaaji sugabe jangobe l'école université ko holliti torraji mu en le o watti ko heme fule leedni jeya bena wullito lamo tinno fiya dabiriji yalla tidalo ana buyito le leedni
waygalo hello tarik nyalo mo hande on naba en nyuno le région segou fami kala hala miside mahande arande to le ngalurnde
be kolliti ndedo miside mahamaton ile hitane 1947 ndedo miside mahirama ton lope dum le lumo wongo tongo miccitiden wiide idum du le kule tarikiji le leedi meden di fa kebe fam tarikede mo kanko noddete Boubacar Samake yo goto e lamido dede to nyonoto ko mo sifido hen
jossade ko mala folo
nokku miside nyiba do mon docteur Jawar kanyun soodi hokki ledde miside de darnirano arande dubi sedda ciagal mum woni ko ne nyibira e lope ciagal ko gendendi mawni himbe nyono gadi imma daraji sanne to nyibugol de miside ka neddo goto wonto noddirteedo Lassina Traoré kanyun darne mudun mawni sanne do mawninde onokku yodum suko jokolle baylo gollo sanne
dum sini barabeke presque
dum nabata en milki sambe chaldi waygalo ko buri milliard goto dum woni kambe ngarbe milki sambe chaldi be totta yureto laamu o
dido kabaru je ministre ko minido kabaru milki sambe chaldi le leedi meden di kanyun hokki dun o holliti wiide wakkanamu yidno e journaliste be altiner yabbinonde kanko Moussa Aga Tahero holliti de wattu jonon fiya basket le leedi meden di do puddi yobede ko kan yobede ko fa kebe famtar kebe moko mo sifido hen
j'ai hérité d'énormes arriérés
njoddi be nyamande mo tawmi tunno ala buri milliard didi sefa gila hitan 2016 warde 2020 wakat juno ko heddani min yubude yo hakke milioji temre jago den nako buri milliard goto yobam kabaru laddo soifa sanne bangal equipe senior amen basket worbe gonnobe to kigali ton dulla wide den na joueur yobabe jabali fide den no jukumuji federation itare fuf lam o hedarki darna mudu sabi ngenaadi be do joueur fuf fuf dama yobede
passer pour prendre leur prime
waygalo kan volleyball zone 3 rewbe kan worbe fuddi alkamsar bettinde abidjan leli Côte d'Ivoire
ko yatli ele jetti kanyen kan tawle ngal do kawrital mali ana hen nigeria ana hen ghana kanye Côte d'Ivoire gondube silminde de do yambere ro mali be kanye war mudum be fu ganyi ro be wakande be kawrno e burkina faso be kebi baddi tati be kebi baddel gotel warbe do wakande be kawrno e leedi ghana de be ngatti ben baddi tati ben kebay fe baddel gotel mettite ne wiide ngal do kawrital fuddito ile le nay lewru uttundu dun timmayale sappo lewru uttundu solan do jabi ali sise le on do wattu goto furdu kambe rewbe le fiobe volleyball wombe le fed ne do dirti isfase ne do gonde fiide coupe du monde de volleyball le nokku no dirtedo risi 2020 ali sise
way galo mina mila jonka do min kaddata e kabaruji di
o wo fay fe sise kigira hande do ngarte hande ne kabaruji sukabe en juuti be kala do mbayto le mali fe mangal mudu wattu june kirtni kon sukabe hidi be en fali lamu banyakara fadi be jafere no kon dandirno do e sed yowtere mari no dirtel tous o grande do wara so labo jeddi